E cabe wampona na, e cabe wampona na. 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 Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Bare mathomo wa botlhale ke go boifa morena. I'm truly devoted and no doubting your strength. When my mama left, you took the pain that I felt. No mizin tos beta got us logos beges. Satane maga figa babu logus lamule. No maso gumyama babu logus kanyise. Sitembele guwe baba stelo fulinze. Mata mami guwa kumtali wami. Stelo fulinze la baba. Rako pali sedi fela lekhanya.
Wrote this in the dark, in the middle of night, asking the Lord to please show me the light. Kumnyama kulelizwe no Satan uzipha amandla, prayer is our only weapon to fight. I'm Tatsekaya, wipe your tears, everything will be right, long as you trust and never doubt in his might. They can try to drag us down, but he'll never let us down. I can feel his hands holding us tight. Melu tembele kuyo mufuna kuphumele, melu thandazo mufuna kubona inkulule. Ngahlela abanye umono zoselisele muva mfana hlale emkhulekweni nawe lizwe lakithi ubuloko yahlulo kunyuko lokungena lokuphu. Ngalingo phela umoya dala feze kamaphu. Give me now akunamehluko mdansekhaya sithanda sonke uNkulunkulu. Dansekhaya sithanda sonke uNkulunkulu.
Ikabewampona na, ikabewampona na. E cabe wampona na, e cabe wampona na. E cabe wampona na, e cabe wampona na. E cabe wampona na, e cabe wampona na. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. E cabe wampona na, e cabe wampona na. E cabe wampona na, e cabe wampona na. Morena wampona na, morena wampona na. Morena wampona na, morena wampona na. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo.